COVID-19 dhimashooyin iyo 412 kiis oo dheeri ah oo loo xaqiijiyay. Waxdu waxay leedahay degmada Woodbury waxaa jiray 31 kiis oo cusub oo laga daray wadarta tiirinta kiisaska 24 saac la soo dhaafay. Degmada Woodbury waxay leedahay 14 maalmood oo ah xirkii COVID-19 oo ah 64%, taas oo aan waxba laga bilaabin badalin shalay. Qof kale oo degan degmada Crawford County ayaa u dhintay coronaviruska cusub, sida laga sheegay tirkoobka gobolka. Laga bilaabo kowdii duhurnimo maantay, 7,687 qof oo ku nool gobolka Woodbury ayaa helay labada talaal ee talaalka laba, halka 568 kale ayaa helin talaal hal qaadasho ah. Sida laga sheegay tirkoobka gobolka, taasi waa qiyaastii 800% dadka gobolka. Saraakiisha waaxda caafimaadka gobolka ayaa sheegay in noocyadan kala duwan ee coronavirus ay markii ugu horeysay laga helay boqortooyada midowda hatan laga xaqiijiyay Koonfurta Dakota. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in labo xaaladood lix soo sheegay oo labada bukaanba laga soo kabsaday guriga xogeyaha caafimaadka dowladda wuxuu leeyahay. Waxdeedda ayaa si dhow ula socotay horumarka noocyada cusub. Saraakiisha caafimaadka South Dakota ayaa maanta ka warbixiyeysay 203 kiis oo virus cusub ah, taas oo kordhinaysay tirada guud ee tijaabooyinka wanaagsan ilaa 14,463 bilowgii cudurka faafa. Dadka madowga oo ah ku nool Iowa ayaa ka dhacday kuna dhintay kansarka herar ka saraysay kan dariskooda, sida laga soo sheegay warbixin sanad leh ah oo ay soo sarin cilmaha fayraska Jimcada Iowa. Herka dhimashada kansarka ku dhaca dadka madow ayaa in ka badan 25% ka badan kan dadka caddaanka ah, sida la soo sheegay warbixinta. Dr. Mary Charlton oo ah kaliyaha borofiriska cilmaha cudurka faafa kuliyadda caafimaadka bulshada ee UI isla markaana ka mid ah qoryeesha darasada ayaa sheegtay in kala duwanshaha ay ka dhalatay cunsuryada qabsadimeedka. Warka waxay ku keenay Sea Boatrian Foods oo ku taal Sicily, Iowa, iyada si sharaf leh u tagaraysay bulshada Siouxland ilaa iyo 27. Wahi macalin buu dheerid ah ku saabsan Sea Boatrian Foods, fadlan booqo sicilyport.com.